Yeah.
Address Benguiswela, manje location in Kombe Hotel. Mangathi Zulu benganayo ne shelter, wo manje trip itingi umbrella. Tini taxi besi hike ngekwela, buka manje ngkhona nokwigebela. Isteringa ngisazi senya driver, sengiphiliso kwamongameli. Kodwa kuluma noma efonini. Uthi phimbo lamu lamu kipe ofisi. We holiday. Umculo wami uyasebenza. Umculo wami uyasebenza. Skhathe eside ukuze sifike la sikhona. Skhathe eside. Wathatha isikhathe eside. Skhathe eside ukuze sifike la sikhona.
Skate, see, day. What that is, Skate, see, day.